smokemziki.com.
Are you a liar? Your queen, mwenzako, I feel so happy, happy. Do you know that you're my favorite human being? Una kwanga so lovely, lovely. Changa nikiwa mpenzi kiko wazi kwake nimepaliwa. Haki ya mama, chochote nitafanya,
nitafanya.
And I swear to God, koi nyanga nyanga,
nyanga.
Haki ya mama, chochote nitafanya,
nitafanya.
And I swear to God, koi nyanga nyanga,
nyanga.
Tazama ndege angani, wanaimba na kucheza. Zuzuzu, we mama nyukilia we. Niliomba dua nami, nipate wa kunipendeza. Mungu tu aliye mwema, amenipa we.
Amini Mungu wetu mwema, amenipa we.
Omba lichano, kuonika tunani. Wenyewe tumetulizana, tabia vimo twafanana
sana.
Mapenzi wana, hata tugombane mchana, usiku tumeshapatana, twacheka na kutekenyana
sana.
Nyamani mwizi, moyo kanipia, nahisi kihizi, kanichibia, mana uchizi sio chizi. Changa nikiwa mapenzi kiko wazi, nimepaliwa. Haki ya mama, chochote nitafanya, nitaswerute haki ya mama, chochote nitafanya.
Download kupitia smokemziki.com.